mboe zikaboka mbiraba nibyo mwumvise mwabiri byo kubona iyo nibikora mure indwara zirahunga impumyi zirahumuka ibirema bikagenda mbiraba nibyo mwumvise mwabiri byo kubona iyo nibikora
gabane n'imigisha yose muri Kristo
barani era ituma mi wanje yangoreye yamayugingo